Mara akifa ozi
Mwamba
ana matatizo
Mwamba
tajiri hana baya
Mwamba
yani amenyoka
Mwamba
nimezunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa ye anayenifaa Mwambe anajua inawachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye amwezi kukataa Namkumbatia amnifanyi chochote Tena namshika namchumu amsemi chochote Nambeba pia amnifanyi chochote Huyu ni wangu natamba simuogopi yoyote Mama Amina Bele, Amina Bele Bele
Mama Amina Bele, Amina Bele Bele
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele
Mwacha pite mbele, apite mbele mbele Namleta shemeji yenu mumuone
Bahili,
Mwamba
Tena hajarogwa
Mwamba
Tajiri amenoka
Mwamba
Nilizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu kanipa ye anayenifaa Mwambe anajua inawachoma mukaronge tanga baga moyo Mungu kapanga ye amwezi kukataa Namkumbatia amnifanyi chochote Na namshika, namchumu, amsemi chochote Nambeba pia, amnifanyi chochote Huyu ni wangu, natamba, simuogopi yoyote Mama Amina Bele, Amina Bele Bele
Mama Amina Bele, Amina Bele Bele
Mwacha pite mbele